Kuba sawa, ni mbingu ndoro ya somba nawe ramwani oyo waje mwekulira byonna bikoze ebibyo byamukufumira naye ate ekikulu ekonya jyamisolo tarantami zone ekyagala kyaffe tulisi mukazi eri nkusha yajja kumpisawo
www.mp3ugandanmusic.com.